Una moguli la Benji, papette a casi in dela. Una pese la VP, sana loli mwana casa si vudica. Come out, come out, mwezi, si malowa mwana casa chute Richard. Mamu ika dipi, mwezi onse osamu sintai, yeah. Kama akati yaze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Anzako waka kuimbila wezulo, unkaye sangari ndi bota, hakuna mae. Otabungu bonde monse mwamwe ungafune. Otagumu basa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes. Imagine your things, chikondi chiri befizi. Ngari sama kugonda, sanga kale. Olota mumangile mpanda, uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzada kwa kanizi matele. Kuma akati yaza malaulo, umakuocha ndi wazulo. Azako wanka kuimbila wezulo. Yeah, yeah. Kukonda monsa mwamwe ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kuma ziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati ya mafuna, 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 mafuna zaonesa. Izi zomare na mukulila. Izi zomare na mchitila. And you expect loyal in return. Uzalila, uzalila. Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Tago mubonde monse mwamwe ungafune. Utago mubasa zonse zomwe angafune. Kuma ziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, a loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. From City Records.